muri Israheli yategetse ubwibirishuro siri mwe muri Yorodani maza rifungura ati sinajyamo izuru nziza nyoni zirushubwiza isiwa wacu baranina hina batinya mune Chubahiro ko yari umugaba w'ingabo abishyira hasi